turawandina warasi turahu indabamenya charahas indabarahme yawamandahas turawandagasu yewakata harugarama waruga banyawishu nisizi umwami yehirabaye gaiba Nore rubabaye gaiba Wabagore vino ye Javinya viringe Javise genyate Siriya visenge Mubatire rubabaye Munyana zimbambe mweze ziraranga magaje Yerwa wabaye gaiba Akore gaiba Turawaye gaiba Museke wayikweye Musesu wari woye Ugo usisara warute Ugo waye gayawe Torire merga vigagwe Nye mwira warga vikarambe Dirara wagawe munde Dikarara mungulo Ye mwe vikiris mugunwe Mokan wakuru yonzi Gasuri tsuri mwira Ati ndi ngwana gituma rwa gitakaneri ku munyarwanda racha gusa. Ngoro da sangira zoga na bazizi nyarwanda zigiye nzoherwa nkaruko bizanyira muvugo nazikuye mu rubamba herwa hamwe n'igimpini ragamba. Turabirwa gayiwa ngo vuge nabane abana bagiriwa we uvuga bagiyinta ho Abafitaho baturuke Ngu mwambara nyonge Nyamubanda mkiri Ture ngendo yabamye Nyamugabiri nkambikino Yicaye kure Ubiza bora musage Yewasabira kabaraho